So kaka chini tucheki vile story imekuwa sahihi na nini. Bila Christ hapo ndo ni in vain na Biblia ni nalandu kama vain. Nasemekana dhambi ni cast na Yesu pekee anaweza retain. Temptations kibao na mabeshte inakuwa ni hard ku maintain. So for now, do live for the moment, tumesahau story na torment.
Na true actions na speak louder than words, sitaji CV.
Mood me to the best I can be, square to show off kwa wadhi. Blessings kibao tumemea pembe, tumevalia biblical suit. Kwa soni daka than suit, kwa dhambi tulingia na big foot. Say offense nimeko the best defense, hadi prayers tumechange. I'd rather give no nipewe more, kumbuka answer ni still yes, wait a mano. I'm feeling disaster, kusho kwa disaster, nuta get what you after, labda after and you get. Tenda wea manenda zako, nusalia baraka za mwenzako. Jitegemela kilo so itegemea nguvu zako. Nikibilie nililie ni mbie weni ambie shida zako, zote meni kutatulie, says the Lord. Oh God, haja ni muhimu kuliko sababu, na kufunzo heshima ndio muhimu kuliko sana. Sorry kinga kuliko matibabu. Take your time ataka hakuna idhana mambo nitaketeke.
Feel free kwa free ndio bonde cha kudisagree.
Niko satisfied na chenye napata tusa. Hai kesho na complain parking lot vile meja gari za wazi. Sio mimi ni system, sio sisi ni witness. Hata ukiwa solo kuna witness. Sympathy piko na lenya don't cross. Kuhishi miela na kimu sweni cross. Probability ina strength ya kutos. Ilikaa kubisha na bado unaingia na force. Chop sana, sisi job imekuwa harder. Wachungaji wanachochana, familia zinachomeana. Bila notice wana make sure umehama. Shuka baba. Shuka baba. Nasema baba shuka. Kwea baba shuka. Nasema baba shuka. Baba shuka. Ni wewe ndo nataka. Baba shuka. Nasema baba chumo moto inaweza kufanya uto mkopo. Statement inaweza kuarrest. Compliment na kufanya weird and into anything ina miyad. Shatter dreams kwa live ama zili dedi. Idea ni correct but strategy ni wrong. Nimehang sana hadi imekuwa growth. The innocent wanna get flipped away. Na hata kukosa kucomply utakupa beat away. I'm the wrong victim. My innocence I prove we're still guilty. Seek ye first the kingdom. So kama ukiwa natural lenga ding dong. Salamu ya mgonjwa ni strong strong. Na hope za live along. But long before long pia tulikuwa Sodom. Unafaujue form. Sai tuko era we perform. Mini perform. Nitole form ni kuoneshe form. Hivo ni clear kama message ya deni. Souls imesukumwa juu ya peni. We only live once right. So atogopi kudedi. Kesi ni deni. No retreat no surrender. Tuna haja tena ya kalenda. Creative minds bila pesa zinatesa. Tunaishia jela. Niko fiti lakini nime beat. Compliment hazikuji complete. Tuna get easy juhada imekataa. Tuna daddy master. Na tukushe vile ulitaka baba. Nisha discontinue niko toka venue. Sikupata time ya kusema thank you. Naitisha na sijaona menu. Sina kwetu na nimekata kimkaribisha kwenu. Na take a shot in life na nimeprove kuwa long. Imani ni ya kutingika kutingizo na kutingizana. Tuna macho na akili but hatuoni na tujui nini inaendelea. Leo tuna happen na kesho tunakumbuka nothing. Hasole jana ilikuwa kunifikisha leo mchana. Unashuka nini baba. Tuko hata stand off in a relationship. So I think your ship ya relation na inescape not anymore. Ni fiti kuplan your future but the future ain't for you to decide. Wasiwasi na hii mtaa pia nikikaka na check gender. Improvement ina get worse better. Ai. Nasema baba shuka. Kwea baba shuka. Nasema baba shuka. Baba shuka. Ni wewe ndo nataka. Baba shuka. Nasema baba shuka. Kwea baba shuka. Nasema baba shuka.